tango. Alalela, a tango. Ish. A tango. Alalela, a tango. Angithintela ningkhuza ngibambeke. Analomntwana uyashisa ngabambeke. Isabathe ngiyazama kuhambeke. Abolova sebegcwele emathwale. Abantwana sebephethe amashampe. Angithintela ningkhuza ngibambeke. Analomntwana uyashisa ngabambeke. Isabathe ngiyazama kuhambeke. Abolova sebegcwele emathwale. Abantwana sebephethe amashampe. Ilabantwana bama-uva bathanda izinto. Bathi ngomntwana othanda imali bafuna ukwenza izinto. Ayibaphetha ningikhuze kulezi zinto. Hayi, angithintela ningikhuze kulesi simo. Ishu, ilabantwana bama-uva bathanda izinto. Ngomntwana othanda imali ufuna ukwenza izinto. Ayibaphetha ningikhuze kulesi simo. Ngicela ningikhuze kulesi simo. Angithintela ningikhuze kulesi simo.
Wabambeka kuzeka muhle uyabukeka. Waqala wabheka ngithuthanda mablesa. Masobu sochezi lokhu zenza nomfetha. Wabambeka kuzeka, wabambeka kuzeka. Wabambeka kuzeka muhle uyabukeka. Waqala wabheka ngithuthanda mablesa. Masobu sochezi lokhu zenza nomfetha. Wabambeka kuzeka, wabambeka kuzeka. Wabambeka kuzeka muhle uyabukeka. Waqala wabheka ngithuthanda mablesa. Masobu sochezi lokhu zenza nomfetha. Wabambeka kuzeka, wabambeka kuzeka. Wabambeka kuzeka muhle uyabukeka. Waqala wabheka ngithuthanda mablesa. Masobu sochezi lokhu zenza nomfetha. Wabambeka kuzeka, wabambeka kuzeka.
Bazimfana lebusuku mina mele ngimlinde insuku namalanga. Uthando lenzani isilima sometimes. Asikhokho namele usibheke. Ayihlaba zimfana lebusuku mina mele ngimlinde insuku namalanga. Uthando lenzani isilima sometimes. Asikhokho namele usibheke. Ebumnandini bambizo sika bamajikijiki. Niningi nangu yajampela. Uhlanyisa amabhlesa bathi uyenza umlando. Uhlanyisa amabhlesa bathi uyenza umlando. Ebumnandini bambizo sika bamajikijiki. Niningi nangu yajampela. Uhlanyisa amabhlesa
Abambeka kuzeka muhle uyabukeka. Waqala wabheka ngithuthanda mablesa. Masobu sochezi lokhu zenza nomphetha. Abambeka kuzeka, abambeka kuzeka. Abambeka kuzeka muhle uyabukeka. Waqala wabheka ngithuthanda mablesa. Masobu sochezi lokhu zenza nomphetha. Abambeka kuzeka, abambeka kuzeka. Abambeka kuzeka.